Progress.
Traders.
Progress.
Traders.
Progress.
Traders pond afia, ndi nem azutele, azutela bezu afia. Traders pond afia. Trading bu mbele, mbele ful azutele. Azuta kobo, ele kobo nabu. Azuta tolo, ele ya sisi. Azuta sisi. Ele ye nae, gazuta nae, ele yo fuego. Business abroko hi, business big bambo. Ndi na agbambo agbasike di aho bu businessman. Business is secret nka bezi okwu mana azu bezighi ikwu ezighi be bajafia onye ọbụ na akpachala anya ya. Nafia bafia, nne na nwa na-azụrịta afịa, nne na nwa na-azụ ya. Onye zụrụ ibe ya ọkwụ ụgwọ, onye kwụrụ ụgwọ a ga-enye ya chenji ya. N'afịa bụ afịa. Ife onye nwee ka ogbe ji afịa, ife onye buru ji afịa ka ọ kpabalụ. Onye kpọba ka ọ na-ele n'ezie afịa dị mma. Nye m nke m na ya bụ ụzọ afịa, onye ọ bụ na na-ekwu okwu nke ya. Nye m nke m na ya bụ ụzọ afịa, onye lelele na-ekwu okwu ego ya. Onye zụrụ azụ na-ekwu okwu ife ogolo. Ego nye m ife ngolo, inye m uche njem. Nye m nke m na ya bụ ụzọ afịa. Traders ndafịa, traders afịọma. 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 Ndafịa, afịọma. Nye m nke m, bụ ya bụ ụzụ ahụ na-atụ n'ime afịa. Onye ọbụla na-ekwu okwu nke ya. onye lelele na-ekwu okwu ego ya, onye zụrụ azụ na-ekwu okwu ife ogolo. Ndị na-akpọ kọfama a na-akpọ, ndị na-ekwu ọnụ a na-ekwe. Okwu ndị a niile butere mkpọtụ, mkpọtụ wee bute ụzọ ahụ na-atụ n'ime afịa ahụ. Onwe kwa agha na-ebu n'ime afịa nke a ga-asị na ọnya bụ ụzọ ahụ. Onwe ha ọ sọsọ okwu e ji azụ afịa. Mana okwu afịa sokwe m ụzụ afịa o, maka na onye ahụ etuola ohi n'ime afịa. Onye nuru nka gọbụlụ onwe ya na gboo. Anapụzie n'ụzọ, a sịkwazie na ohi ahụ etulie n'ime afịa bụkwa na-asị n'ọba egwuregwu ka e ji egwuse. Ọha niile na mba niile bịala afịa ụbọchị aha marugo onye ahụ dịka onye ohi. Ngọpụ adịghọzie, o sorugo ụzụ afịa wuli gaba. Naanị ohi ka ọ bụ n'ozu n'ohi. Ngọpụ adịghọzie, maka na okwu afịa si ụzụ afịa. O sorugo ụzụ afịa wuli gaba. Ya bụ na etupu eghe ife ebuhọ, gba mbọ gọbụlụ onwe gị na gbo, maka na ọgba ịta anụ na-agbaka anụ ka dị n'akwụkwọ. Mana achịrịcha akpa n'anụ ikwubezie, ọ bụrụ ije nyaahụ, ahụ eje nyaahụ ije. Ọgba ịta anụ na-agbaka anụ ka dị n'akwụkwọ. Ji mara ya, fionye n'ala oke ji mara ya, fionye n'azụ oke ji mara ya, n'eze afịa dị mma. Mụbaa gị egbogo na-eti egwu, egwu m na-eti apụ gị afịa, egwu ma apụ gị afịa, n'eze afịa dị mma. Agha egbogo na-eti egwu, ọgọ nna ojukwu, egwu na-eti apụ gị afịa, n'eze afịa dị mma. Ije n'ọcha ndị land about n'ime Ọnịcha do, n'ebe a na-ele egwu ị ga-afụ n'egwu ndị ya. Egwu mbụ jembe nwilo, ojembe nwilo, egwu mbụ jembe nwilo, n'eze egwu ndị mma. Ụbọsị njele Enugu State, nọbete Enugu, n'Enugu Town, nọbete Market, nye aba afịa ha n'azụ. Traders nọkwa hinne, afịa ahụ bụ nnukwu afịa. Enugu Ezike nwere nnukwu eke, eke okwurute, n'Enugu Ezike, eke okwurute, nye aba afịa ha n'azụ, afịa ahụ bụ nnukwu afịa. Traders nọkwa ya e, narị arị aba, n'enyi mba City, narị arị Market. Traders nọkwa ya hinne, afịa ahụ bụ nnukwu afịa. Traders ndafịa, traders afịa ọma. Traders ndafịa, traders afịa ọma. Traders ndafịa, traders afịa ọma. Traders ndafịa, Trade us at your mouth. Ndasha, 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 at your mouth.
Otu mpo we kwesia none kweni fenya ba otukuru onagbo manonya na na gba som plempe mama no na ya hobo otu mpo ya bo no mem market yonicha the largest market in Africa. I'm going to go to the house. One day we have a no question. The third largest automobile market in the world. Nabu, one day we know. Where Dama Hono no to Mbazu Hayao Mana Obasin, where Dazu Hasha China, na Taiwan, na no beha. Malu na ozu ho Nkwe do kuzukwa no international market yo
Nkwa newe afya hobu nukwa afya Traders ndafya Traders afya mao Traders ndafya Traders afya mao Traders ndafya Traders afya mao Traders in Dasha, traders at your mouth, traders in Dasha, traders at your mouth, Dasha, 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 at your mouth.
Oh yes. Nigonya jama. Kachuku jama le ya. Aka gakwa onye na nke ya o Onye ti u na kana nke onye ozo Anu kuru onye pa na owe Kanu nta we pa na owe Anu pa anu pa nke si bia pa na Nke owe chi enu Ndasha bilikwa no Yagazi chalonu nofu nofu Oga gazi lonu Oga dironu ma Oga balonu Onye pobakwa Nyele Onye lepu nye jezu takwa Nazu tele Biya jezu afya ya gazie n'ọnụ. Ego ụtụtụ nọkwa n'Imo steeti na-azụkwa ooo. Ego ụtụtụ n'ọsụ ifite ụkwa Imo steeti. Onye ọbụla na-eme mmanwụ ga-amarịrị ego ụtụtụ, maka na ebe ahụ ka agwọ mmụọ zuru ezu nye ụfọ. Afịa ọbụla dị n'ụwa bụkwanụ mmụọ onwe ya o. Afịa bụ afịa mmụọ, mana mmụọ na mmadụ na-azụ ya azụ, kama ọ dị ka ọ dị ụfọba, ọ dị ka ọ dị ibe ya egolu. Afịa bụ afịa mmụọ. Onye ọbụla zụrụ afịa obodo ha mara mmalụ, mapụgolu mmụọ obodo ha ọkụ, maka na ụbọchị afịa ndị ka mmụọ be ha ji eri ifo.
Traders Indafia Afiamao Indafia Afiamao